mu kanaka yimba ni ku mavivi
tambura
kanaka yimba kasala
tambura
tata yamba afani meshibo omubulizi enensimwe tuli binje bitusomoza kanebibuzo binje fibe twebuza kolo bulungi bache bamuteka bibanji abantu bechusize mu kiti ngambazi kuongoze banja ya kupangira ovebo balungi kunguru nayenga munda bavunda nkana bolo vuna bebirangi befula batagala kukola ati omululu bebasinga abaana bataba kitabwe basigaze ebyapa baseka misanabwe buziba bafuukango bakuwana gwoli bwogendanga besooza bakuwanika waggulu ati ne bajjawo eddaala koka gane misango olumute bajiza omwavu gumusinga mukakalisa buti bambi abantu banji bawedde mwesubi banji mu malwaliro tebalina ayamba lengera abakyala abafanga bazaala abaana ku street nabo batayaaya banoonya kyakulya kuba ensi yabeegaana bufumbo bwabamu bwafuuka bwataiki baseka misana ekiro nga beesamba bebinkwagala ebyo babivaako dda tata kikula emigugu gye twetise
tambula owonya abantu tambula oyamba abantu tambula owonya abantu Yesu tambula kwani gemiti.